Just feeling exile, bo se gaslam. Uthi uyayaccept, aleyo cypher, shame good luck man. Uza ngama shots, kohle udila ne pump gun. Kade sneak pack, kusano crepa nabo fan dams. Ngaya njayam, uphathe neskaftin. Ukuya bafo ba nami, akhluanga ne machine. Zoyenza show, vakasheli R&B. Zoba lulu kuplanele lezindlu ze RDP. The ball is in your court. Ngizwakale ngizomaka sifili fili. You should stop. Give me fun no makwaya. Singathathana anytime. Noma ngiphethwe isihlamahlama. Umrepho uzofila emgodini. Ngathi lezi zamazama. I'll teach you a thing or two. Ikushuva uthi blind. Umona into enganayo. Khululeka, I don't mind. Yazi bengithwayeka kudala. Sibala ukuphuza ipatshutshu. Uvuma ukuya kucypher nami. Sifili ukudakwa kakhulu. Asibhifi nje yami. Indaba yangimangaza. I'm the leader of the new school. Lakimi uyachansa. Singabhedlila ngabo 4 ekuseni. Sivuse namaqhuda. Singabhedlika ngidakwa obuthongo. Kimi kuyafana ngekulunga. Ngeza ne-antarage. Bonke namafence. So guys khathinyana madog. Go and prepare. Angithukanga. Dila nehlanya lamampela. Angiqotheli ngamaflow. Yasingaya na-acapella. Ngishova soy kasi rap. Angifana labo mrap abe full clip. Abasibangela umsindo like I'm back. Ngibadala. You should rest. And then go to 2008. Get me some punchline. They work. Sina samba na my big dogs. Mina nga disa respondi. It's kinda obvious. Ni king dog. Say no papela bo shimi boy. Remixing go mazaban. Kariya ye sticky boy. Kuzega boy. You should stay in your lane. Subway safe and tana yam. I'm running the game. Njelu sifili date corner dagu inbox. When the shows u Jimmy ngifuna skill boss. Pen game elu I free fing I skill pot. Kama le cypher yetu sizo ibiza ngo who's hot. Danko.